magaalada Baydhabo xarunta gobolka Baaya muddooyinkun dambe ku jira koror dhanka xarumo elektaroonikada oo hirgeliyeen dhalinyaraha ku jeeda deegaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, gaar ahaan haano horey ganacsiin galahayeen magaalada si oo qaybun ku nagada gadowka elektaroonika oo bulshada baaha badan qabta. Qolyaabo la ka gadow xarumaha iyo qayb ka sada taleefanada, shir duwan TV-da, faranjiirada, qasaalado, fiilooyinka korontada, leerarka iyo haano kale badan oo sanadadii hore loon ku helay jirna magaalada. Haano ku mid ah hulwadeenada xarumo ganacsiga oo wareysi la weeldhanayay ku hadleen sababta ka dhaliyay hirgelinta dukaamadan usub iyo goobyo ku sheen dhadaayaan qolyaabo iyo gadaan iyo saaso kale siduu sahadeeyay ganacsasho.
Arladi hadhowa qortamay leeray awalan saadhan in boqotiyo kiin ku maadeliye magaay Maxamed Ibrahim aadan leeray aronta may leeray sanka elektaroonika salankase gaar ahaan may wakiyaal soo gaar flaga aronta saddexdu tan lamaadu tan in roogda laakiin harumo kale lana aronta koobadna may wakiyaal soo gaar bartamajay meel kumid ee kiyaal markan hadhowa kale masha Allah may leeray ganacsiga la iyo dadka heer hoose ku bilaawaya kumidena may leeray hatana masha Allah may leeray meel feele marahay ganacsiga maba ku bilaawnay awalan may leeray suugan sarf laga farsamigaan ka hay sankaaliin kase mil hoosi to ku bilaawni hatana masha Allah harunti lamaadahni boogati harun kooda leena ilaa iyo harun saddexadni insha Allah leena laakin may leeray harun yar waayeen oo hatta leela asaasay wana suuga kiyaliyan wulka jeey insha Allah mayba maanaha ee gadaan ee qalabkun gadaan hadii may leeyahay wal faafahinka kin ku sii elektronik kun bada gadaan mayba kumid elektronik oo gadaan mobeelada may leeyahay ee kuwa yar yar iyo wiin jooya gadaan jumbi tafaariqna walno xile may leeyahay ganacsada yar yar oo may leeyahay miisiska in badan abno idigdaan sidoo ninku idigdaan maasha Allah waa isfayl ninku idigdaan wal badan oo may leeyahay may leeyahay ku saaidan may kumida dadka customer ka lanka fuudayay midalan hadinii kooyan faylan la dhagmaan dhankii wal yar leeyno kadeegdoona inkastoo lan wil may leeyahay tabar hayta wali unka may leeyahay sidii us walan helo hata badana maanaha on ku maarayaan wala un gadaan maanaha asaradii ama labeesada badana ku qaadana lanka di wal yar haysada wali yaro us haysada hata in yar yar aan ku qaadana badana ba een re maasha Allah may la raay halka saaso
maasha Allah dena oo hada jiim ka dana fiiran hada dana oo zaad ka dalin daaday may la raay jiim ka may la raay hada aalam hormareel ru lankast exercise have this exercise eh inka soo harumo may la raay hada la furay magaalada Beiro kooti midarjan harumo saaso midarjan markun lankast waa jiim shee galabshee walaashee dhamaystiran daaday jare noqada jare hafda jeesis jare inkastoo meelaha hadda jiim ka hadda meelaha harunta la kafuri kastoo meelaha hadda taad saas lingadaan laakiin dad oo meel jaray oo badaa oo meelan seed korni jaran oo haafido ka calamidan hiraab kast ka calamidan oo maalan ka sano garan wala banana dadkaasna game felix yaan wala jiim ee hadda leen baad arwo baraka fashion ha ka dhawaada leen discount oo 100% lawaatna hadda aan sameeyna wala jiim ee hadda leen baad insha Allah tu salaan meel raay dana wala bagaan fanaanado inko oo caalamida leen tar galay hata meel raay magaalada hata ka darar korte shaqada in la baas fanaanado hoos galadaas han raabi meel raay ragulayn
wallahi heligi hor way qaadan jiray laakiin sidaa magaalada elektronika ganka baadi hordhaan man jarna hata may leeyahay insha Allah lan wil be may leeyahay hadii haafad naga tata isla haafad us walaajay ka dirsado iyo macnaha lan haliye sidoo onod ka amal hadii lan dadka roogan hadii midalan waliyo hambaahadan oo meelo kiirinyin alaabtiyo iyo oo hambane lan diyaariye walan jeeye waxyaab badan oo hata muhiim ah oo hata la sameeyay hordhaan lan sameey jarna jaran wallahi may leeyahay on horta muqdisho la kiirinna laakiin may leeyahay company oo ono khaas aan kiirinna alaabooyinka una hatamay leeyahay in baahna badan aba may leeyahay oo dhimaystiran dibadda ku sheeneen jaran iyo macnaha unuuna ka sii hirinna
Baydhabo waliba ku jira isbeddel dhanka ganacsiga iyo oo yahay habadada hayaan ganacsatada ku kooyan deegaano kale oo xarumo ku furahayaan magaalada.